V50.
Doto 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 magari.
Ai, nita dogrema. ICPI. Michirini so sana, aski mchumbi lipozama. Kwa milio so sana, mana shingo nilibana. Michirini so sana, aski mchumbi lipozama. Kwa milio so sana, mana shingo nilibana.
Kwa nilasi kushele,
huku kwetu kuna party. Bisi mchere, tunakula kisimati.
Niko kui,
hai hai, hamba wenu, hai hai.
Nambadi,
hai hai,
nipe tena,
hai hai.
Hai ui,
hai hai,
namba wen,
hai hai.
Nambadi,
hai hai,
nipe tena,
hai hai.
Weekend is the weekend, weekend is the weekend. 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 Nushayo Lizo.
We wanangu mtani nani? Asete vita kwenye mani. Kwa kila pati siya utani. Feni vizito kila mzani. We wanangu mtani nani? Asete vita kwenye mani. Kwa kila pati siya utani. Feni vizito kila mzani.
Niko kui,
hai hai.
Namba wen,
hai hai.
Namba di,
hai hai.
Nipe ten,
hai hai.
Hai ui,
hai hai.
Namba wen,
hai hai.
Namba di,
hai hai.
Nipe ten,
hai hai.
Weekend is the weekend. Weekend is the weekend. Weekend is the weekend. Weekend is the weekend.
Weekend is the weekend.
Weekend is the weekend. Weekend is the weekend. Weekend is the weekend. Nita dogrema,
ICPI.
V50.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.